Alright, sithatha ithuba sibingelele nje kuyonke imisakazo yomphakathi khona la KwaZulu Natal, igama lami uSimo wakamdima, sisakaza uhlelo silusakaza bukhoma sila endaweni yase Potchefstroom. Kanti ke likhulu uhlelo lanamhlanje ngoba kukhona nonqonqoshe bakazwelonke abangaphezulu koyedwa, kodwa ke manje ukhona nje osekhona la ozokwazi futhi ayi introduce. Kodwa engakutshela kona ukuthi unqonqoshe womnyango bathi Justice and Constitutional Development, mhlawumbe ngoyekela ukuthi achaze kabanzi ukuthi umnyango wakhe wenzani. Ubaba uRonald Lamola, baba ngisicela ukubingelela nje kuwena kha.
Siyabingelela msakazi nakubo bonke balaleli.
Mhlambe mongatshela nje umuntu umnyango wakho ubhekelele ini kakhulu, ngoba singiyazi nje basila sizovula inkantolo enkulukazi. So owakho umnyango
ubhekene ukuthi bantu bakhona ukuthi ba-access ezinkantolo, ama-courts, access to justice, ukuthi ba ama-rights wabo nalabo abonile emphakathini ba trial in terms of the criminal justice system, kuma criminal trial. So le court le izoba nazo zonke lezo insizwa lezo, including family court, domestic violence access, labafuna ukuapply izobe iphinde ibe nala in terms of abafuna civil rights adjudication processes inago. Izophinde ibe na two sittings yama high courts, le court also sexual offenses matters will be tried here. So it's a comprehensive infrastructure la abantu bendawo bazokhona ukuthi ba access justice duzane.
All right, mhlawumbe minister mawungatshela umuntu osekhaya ukuthi inkulu kangakanani le nkantolo, ngoba ngiyezwa kuthiwa ngathi maningi kakhulu inkantolo la ngaphakathi.
Ya, inkulu ngempela, ina 16 yama court. Izobe iphinde ibe na two yezindlu ezizo house i High Court yaKwaZulu Natal. So it's a very huge facility, state of the art with modern infrastructure. Esizothi singasikhuluma kumphakathi ukuthi sizocela ukuthi ba take care kule facility, ba make sure ukuthi facility yabo, and nabo baye participate kuzinto ezihambelana nejustice, ezama witness endaweni eziningi, baphinde baparticipate kuzinto ezizosiza ukuthi le court ioperate ezabantu and ngama stakeholders ale court.
All right, mawuqeda kungena endlini uqeda kuvulela umsakazo, siyakwamukela igama lami uSimo wakamdima uhlelo silusakaza bukhoma ePotchefstroom. Kanti ke ngine interview enhle kakhulu nominister ubaba uRonald Lamola. Mhlawumbe ngqonqoshe ngiyafuna ukuthi sibheke the challenges that were here. I'm told ukuthi there was multiple challenges when this infrastructure was built. Mhlawumbe mawungatshela umlaleli ekhaya ukuthi what were those challenges.
Ngiyangathemba ungqongqoshe waka-public works uzosichaza leso, kodwa thina sijabulile ukuthi finally sesinayo le court, siyayisebenzisa, umphakathi uzokhona uku-accessa and uzokhona ukuthi uyisebenzise for ama-rights wawo. And ama-challenges abe khona indeed, and sifuna ukusho ukuthi umphakathi njengoba i-court yaphambili isebenza, ibhilonga kubo bonke. They must protect, they must ensure ukuthi this court works. La kuba khona ne-criminality, the criminal justice law enforcement izongenelela, imake sure ukuthi labo abenza ubugebengu kule ndawo baya processwa through the court processes.
Ngqongqoshe, elakho lokugcina, sivale nje sigoqwa, mhlambe ukukhuluma kakhulu nomphakathi eSouth Africa, kodwa ikakhulukazi kulaba abonayo, laba benza izinto ezigcina zibalidela ukuthi beze emakhotho, ungathini nje kulobona?
Ukuthi crime does not pay. Wonke umuntu akazame ukuthi la ahlala khona bathole ukwenza umsebenzi, baparticipate kuma-sports, religious activities, bakhe izwe lase-South Africa njengoba sonke silidinga. Asibadinga abantu ukuthi beze la ema-court, ngoba la sifuna kuphela laba sabonile. So there's no need ukuthi wone, kufuna ukuthi abantu baphile kahle in harmony together. If that is the case, there will be no need for us to have this infrastructure. But njengoba abantu bayona kwenzeka lokho, the court will be there to ensure that a message is sent to society ukuthi crime does not pay.
Unqonqoshe Ronald Lamola, Department of Constitutional but Justice and Constitutional Development. Siyabonga nje kakhulu unqonqoshe.
Siyabonga kakhulu.
Thank you, baba. Kanti ke sesiphinde sajoyinwa ke umama umeya wakhona ke la kuRay Nkonyeni, bathi ke bathe uMiss, ngathi umama kuthi uMiss Zodwa Mzindle. Angibazi ke abaka Mzindle ukuthi abaka kuphi. Mhlawumbe nje sikunikisa uba umama umeya ubingelele ekhaya.
Angibingelele kubalaleli ngibingelele nakuwena umsakazi ngibingelele nomphakathi wonke owakhele iRenkongeni under uGood District.
Mameya namhlanje sila kuvulwa inkantolo enkulukazi inhle futhi inhle kakhulu ayikho futhi ayiqhelelene kakhulu nedolobha lakhona ke la eSharpstown mhlambe okwenza ukuthi kube lula ukuthi umphakathi ukwazi ukuthi ufinyelele la enkantolo mhlambe niya njengomasipala kuchaza ukuthini ukuthi nibe nenkantolo enhle kangaka endaweni yenu.
Ngibonge msakazi, mhlambe before ngiphendule lo mbuzo wakho angiqali la ukuthi inkantolo ibikhona ePortchefstroom but inkinga ebekade sihlangabezana nayo bekuthi le yankantolo bekade incane and be crowded ngenye indlela i-privacy bekade ingekho kakhulu obekade kwenzeka uma ngabe uya lapha bowuthola ukuthi uma ngabe mhlambe khona umuntu oxabene naye sekumele uye khona uyofakaza uzobugilana naye umuntu la okwenza ukuthi masofika ngaphakathi mhlambe end up so lose focus nento ebekufanele ngabe uyayisho usuyahluleka yiyona ngoba usubone umuntu ebekade mhlambe kungamela ukuthi umbone esingakusho ukuthi njengoba isithathiwe kwazokwakhiwa le enibonayo manje enkulu kangaka abantu sebene access enkulu kakhulu and okunye okwenzakalayo ukuthi inhle lendawo inkulu niyayibona and iyakhiwe eduze kwedolobha nali clinic liseduzane kwakho wonke umuntu osezoyise benzisa manje sekulula ukuthi akwazi ukuzala ngaphandle kokusebenzisa imali eziningi eclinic yenkantolo eya ezitolo. That is why sa decide as umasipala. I must say ukuthi umasipala kwakuyihibiscus ngaloso sikhathi okuyiwona owawukhona owathatha idecision ngokunxuswa nokuncengwa ileadership yeANC yayikhona ngaloso sikhathi ukuthi bekucelwa umasipala unikele ngalendawo unikelele ukuthi uDepartment of Public Works nolokhuzane nojustice bakwazi ukuthi bakhe le ndawo ibonake abantu abasebenza ukuthi sikwazi ukuthi sithole le ndawo ekanje and mangabe uphuma uqalaza la ngakuyona nezikole zila eduzana akukho kude kakhulu so lokhu kuyasiza ukuthi umphakathi wethu angeke uzukhale kakhulu ngokuthi siuthathela izinto ezinhle kanje siyozibeka ezindaweni ezikude ku easy for bona ukuthi bakwazi ukuthi basondele kuzona bakwazi ukuthi futhi baphinde basebenzise
le kantolo mayi iletha ingqalazinda iletha ibeke ngqo eminyangweni wenu njengomphakathi wala kule ndawo yaseRenkonyeni mhlambe imapha amanye ama infrastructures adinga ukuthi niwanake njengoba sazi ukuthi kade kuneyimvula nayikhukhula eziningi mhlambe kukho kuningi okonakele mhlambe imapha amanye ama structures edinga ukuthi niwanike attention
njengoba sisebelebrator u 30 years with democracy ekunye esifisa ukuthi sikunake kakhulu ama upgrades emgwaqo yethu i network connector i community and also upgrade kweibhedlela zethu i Potchefstroom hospital
zethu
yinhle angifuni ungasho but indawo ebekwe kuyona sekunzima kakhulu ngoba ikeduze kwesikole and lapha kule ndawo awekho ama parkings if usuya ngilapha ngakhona kuthiwa uyahamba nje ekseni ubona kahle ukuthi i traffic ngendlela kuba yiyona akuhambeki kwakona ezinye izindawo lezo sifisayo ukuthi zi upgrade and sesizibalile esibhedlela nezikole zethu zikhona sekuqaliwe sezi upgrade manje nezibhedlela za upgrade including ama clinic le clinic esikuyona nje eduze kwa manje yayingenje before but say upgradeiwe so uyayibona nayo ukuthi seyicisha ifane nayona iJustice Park ngoba le ndawo la siyakuyona sibiza asisho ukuthi court sithi Justice Park eyakhiwe la eRenkongeni so ikona konke lokho esifuna ukwenza sisekhona umphakathi wethu ukuze ukwazi ukuthi usebenzise lama facility ukhululekile so sizama ngayo yonke indlela ukuthi esikuthembisile obantwini okwe service delivery abantu abakuthole ngesikhathi bakuthole futhi ngendlela bakwazi ukusebenzisa besaphila isikhathi sisaba vumeni and singakhohlwa ukuthi ke since kwakushuka ukuthi le ndawo izokwakhiwa yamenyenzelwa ngo-2016 ama challenges bekhona but sikwazile ukuthi sisebenzisane sonke sakwazi ukuthi siphumelele njengoba sesila siqhubeke sikubalule ukuthi abantu abaningi bakwazile ukwathola amathuba emsebenzi so masiba nendawo enje ziza nokuthi abantu baqashwe endaweni bakwazi ukuthola imali baxosha ikati eziko
all right bomme yasigoqe mhlawumbe nje ukugoqa kwethu kuzohamba nomyalezo ongawudlulisa sela ufuna kubahlali ba lo masipala wakho ukuthi ungathini nje kubona sesigoqo
kubahlali ba umasipala sibabongela kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bathole le ndawo and kumele umsakazi singakhohlwa ukuthi angeke isetshenziswe irenkonyeni kuphela le ndawo uma ngabe kunama cases asuka kwezinye izindawo befisa ukuzosebenzela khona la bavumelekile ukuthi beze bazosebenza asibona abantu abanomona siumasipala osherayo nabantu and okunye esikufisayo ukuthi njengoba sengingasho ukuthi sicela umphakathi uyiphathe kahle le ndawo siqhubeke futhi siphinde sibonge kuma council ne leadership eyathatha decision yokuthi banikele ngalomhlaba sibonga kakhulu kubona siubonge futhi nomphakathi ukuthi hayi siyazi ukuthi uzoyinakekela le ndawo uzoyiphatha kahle and lokho esikuficile namhlanje sisazoqhubeka sikufice noma sesigugile sibadala sikubone kukuhle and ne intermodal facility eyakhiwayo khona la e taxi rank sizonimema nize nizoyiveza ukuze abantu babone nakuba ngephatha kabi ngoba beningazange nisibize nisibizela ukuzosinqoma sitholela ama awards amahle as irenkonyeni ngicela ukubalula ukuthi sijabula kakhulu sifumele sizishayele izandla ngama awards esiwatholile nisazosibiza sisazonibiza sisazoqhubeka sihlale nje ndawonye njengomndeni siyabonga kakhulu
Councilor Zodwa Mzindle uyena ke mayor ku Renkonyeni local municipality siyabonga kakhulu
kwena ngiyabonga kakhulu
thank you all right asilgoqe ke uhlelo KZN sikhona ke la e Potchefstein bathi ke abazi kahle bathi ke ise Shepstein baye bebize nje kanjalo uhlelo bese lusakaza bukhoma enkantolo entsha sha evuliwe la enkabeni yedolobha sikhulumile ke nobaba uRonald Lamola obuyena ke o minister ku national lapha ke ku justice and constitutional development khona ke la e South Africa saphinde sakhuluma nomama uZinhle amen uzodwa umama mayor kwe wase Renkonyeni umama uzodwa Mzindle uyena esikwazi sikhulume naye esho nje injabulo yakhe abanayo ngokuthi ke igcine lenkantolo isivuliwe emva kweingcinamba ezinkulu ababenazo nge I'm told ukuthi kwaba nenkinga ye contractor eyakha kuqala yangenza umsebenzi omuhle kwaphinde kwane inkinga ze COVID yadileya kwane imvula zabhidlizo kwase kwakhiwe so bajabula kakhulu njoba kugcine sekulungile igama lami uSimo wakamdima siyaqoqa nje zonke intambo sibuyisele emuva sibonge nje kuwonke umsakazo imsakazo yomphakathi esithesa kwazi ukuthi sizwakale kuyona osunamhlanje inhlalo zakho zeqhubeka KZN